아춘추. 사우디 아키타
달라디우사.
니리꼰다 살라마 나니타루디 살라마 니리포스모니 바바라 마마 시나 마라피키 와라와나 니봄바리 나 뉴바니 나 팜바나 Atabariki maulana Jua langu mbua yangu choki kutafuta Sio usiku so mchana Nipo maisha mbari uku Wapea yuku ashikaji na ndugu Wambie kupanda gari so kutembea kwa migu Nazisaka nkizipata ntarudi tu Nipo maisha mbari uku Wape ya yuko ashikaji na ndugu So kama napenda ila imenibidi tu Sometime napagawa kichwa ni gazabu tu Nimeinusuru roho yangu lai angenitoa roho Nimeanusuru maisha yangu lai angeniua Nimeunusuru mwili wangu lai angenichoma moto Yani undo uzima wangu lai amenichoka Lai alinipani ya bola nilivo kimbia wangeniua Unajua alisha nchoka alitaka kuntupa wangeniua Kesi so kesi bila wakika ndugu zangu mgenikosa wangeniua Hata kama sibi tena najua angenizushia tu wangeniua Wangeniua Bola nilivo kimbia Wangeniua Bola nilivo kimbia tu Baba Jojo Wakusofu wakustendia Kwetu mimi ndo funguo ya fura Funguo ya amani nyumbani Nimetumwa kuzifungua shida Nirudi na mafanikio mtani Nishavuka vilima vingi Nishapitia njia ngumu zenye miiba Oyote kutaka ridhiki Hata kila kuridhika bado haina kushiba Kwenye safari nimekutana na mengi Ila mwanaume sikukata tamaa Kwenye harakati za kutafuta vichenji Sikukubali kizembe nife na njaa Nikavuka boda mbele kusaka vichenji Kuviepuka vishawishi vya kitaa Nikauza ngada ili survive na machizi Nasebenza ili nipate tuchapa Nipo chimbo Na wanangu wa machimbo Bona kitambo Toka nimekuja sina jambo Waambie nipo chaka uku Nipo na wanangu wa chomamika Bona wakika Atuchoki tunachakaika Sometime tanikuta bandarini Nipo na wanangu wa malori Bona shwari Tunaishi maisha ya mbali Olololololo Nilikwenda salama Na nitarudi salama Nilipostponi baba la mama Sina marafiki wala wana Nipo mbali na nyumbani na pambana Atabariki maulana Jua langu mvua yangu choki kutafuta Sio usiku so mchana
kama mix chuncho.